I have already told the brothers.
Sele nibaxelele abazalwane.
Preach the message of salvation.
Xa sishumayela umyalezo wosindiso.
We give the call.
Sikhupha ubizo. Apho wonke umuntu enalo ithuba loba landele olubizo. Anikele ngobomi bakhe enkosini. Bashumayela ngokuphiliswa kwabagulayo. Siyabathandazela abagulayo. Ukuze nabo ngokunjalo bakwazi ukuqondakalisa ukholo lwabo. Babe namava kunye nempiliso. Izolo nakulintseni sishumayele inyaniso yelizwi malunga namava eBhayibhile obhaptizo lomoya. Kwaye kungamangalisa kube njani ukuba uThixo unokusamkela kule ndawo kanye ngeli thuba esiva ngalo ilizwi lakhe, asishukumise, asenze ukuba sikholwe ukuba unako ukulizalisekisa ngaphakathi kwethu. Umzana uRusu ucelile oku malunga noKoneli, umthetheli ithenwa laseRoma, indoda yobukhosi. Noba yayintoni na kubomi bakhe, uThixo waqala ukuba asebenze ngendlela engummangaliso. Kwaye zakuthabatha iintsuku ezininzi okanye inyanga okanye iminyaka kanye kulayure nje kwintshumayelo nje emfutshane, umhedeni owentlanga, umntu ongakholwayo, lo uThixo wambonisa inceba waba namava kunye noThixo. Thina esilivile ilizwi abathe basela kwindebe yosindiso, abathe bangcamla ukuba inkosi inobubele obungakanani, saba namava ngenciba yakhe nankuba balo, kumele kwenzekeni phakathi kwethu namhlanje. Udumo nozuko kumele lunyukele kwinkosi uThixo, kwayizulu kumele likuve oko, impendulo ize. Khona ilizwi kumprofethi ngoko izulu lawuthobela umhlaba, uThixo awuphendula esemazulwini. Sukela uThixo wanika impendulo kuKristu waze wasinika usindiso. Cacile kuthi into ebhaliweyo kwincwadi yesibini kwabaseKorinte sahluko sokuqala umqolo wamashumi amabini, kuba ngangoko angako amadinga kaThixo, uewe ukuye noamen ukuye, ukuze kuzukiswe uThixo ngathi. Asinikwanga kuphela izithembiso kodwa uqondakalisa, uqinisekisa ukuza luseka kwazo. Kuyakho ewe nohayi, kuye kukhona ewe noamen. Yiloo nto singaxhomekeka ngokugqibeleleyo kwinto ayithethileyo wayithembisa. Ndiyakholwa yayingumzana uBranham wakhe wathi, ukuba ufuna uthandabuzo, thandabuza, thandabuza amathandabuzo akho, kodwa ulikholwe ilizwi likaThixo, likholwe ilizwi likaThixo. Zintanda, singamnika imbeko kuphela uThixo ngalukholo, kodwa ngokungakholwa simvisa ubuhlungu. Njengoba umzana uNovsky etshilo, phaa kumthandazo kaDaniel zange azame ukumbathisa into okanye abeke abanye phambili, kodwa wazibandakanya naye na wonke omnye umntu. Ngoku weza phambi kwenkosi, singobani ke thina? Noba singabaprofeti okanye singabashumayeli, singabantu nje, sonke siyakwazi ukusilela. Siyaludinga sonke ubabalo lukaThixo okuninzi okanye okuncinci. Mhlawumbi sonke sidinga ngomlinganiselo olinganayo, kuba isibhalo sonke sithi lo uyaleleyo wathi uze ungabulali ukutshilo nokunye, othe wasilela mthethweni nye unetyala layo yonke. Ngoko ke sonke sonile kodwa kwakhona imini enkulu yenhlawulelo phakathi kothixo nabantu eCalvary. Kwaye le mini inkulu yoxolelaniso phakathi kothixo nabantu isabhekisele kuthi namhlanje. Sithe saxolelaniswa kunye nothixo kangoba intshumayelo ibinjalo izolo ngokuhlwa nanamhlanje nje, ndiva ingathi manditsho ukuba apha sikwinqanaba elinye kumele kuthethwe ulwimi elinye ngokuhlonipha konke xa kumele kufundiswe iBhayibhile. Akwamkelekanga ukuba kube khona izahlukahlukwana ukuba kukhona ilwimi elinye, ngoko kumele ukuba sithethe into uThixo ayithethileyo singqine nalonke ilifu lamangqina uThixo anaso angqina ngalo. Kwaye bungqina bethu bubungqina bamadoda kwaThixo uba akekho umntu othethe ecaleni koThixo kodwa esithi unobulumko bobakhe, kodwa kumele sibe nolwazi olunye, sibe nokholo olunye nemfundiso enye ngayo yonke indlela. Kubalulekile nje ukuba isisekelo silunge, kwaye kuba silindele ukuba uThixo azityhile, hayi kuphela kwizwe lonke kodwa azityhile kwihlabathi lonke jikelele. Ngoko siyakwazi ukuba soloko eqala endaweni ethile. Ngela xesha yayiyerusalem, usuka phayana ilizwi layo kwezinye iidolophi nakwezinye izizwe. Sithe saba nenyweba enkulu apho sinokuthi ngokuva imfundiso ngendlela eqondakala ngolu hlobo ecacileyo gca apho uThixo athe wasebenzisa umzane wethu othandekayo uBranham kwisizukulwana sethu ngaphezu kwa wonke amanye amaxesha, wathi wasibonikisa watyhila izinto ezinintsi elizwini ebesingazazi ngaphambili. Ndinomdla kakhulu malunga nayo wonke umzalwane osoloko esazi yonke into. Andinamdla ngaphezu kwa wonke umntu nawo sele besazi into abangadingi uba baxelwe nto. Ndinomdla kakhulu ngabo, kwaye ndiyakholwa ukuba umntu onjalo akazinto ngcono ke akayazi le nto kumele ayazi. Ndicinga ngam nje ngelaa xesha, ewe, ndandineqhayiya loba ndihambe ndiphethe iBhayibhile phantsi kwekhwapha lam, ndiyazi uba njengomntu omtsha ndiyalazi ilizwi likaThixo. And xa sendixoxa nomntu ndandisele ndicinga uba uza kubeyisela abanye kuba usazi, kuba uyazi, kodwa kwafika imini apho kwamele ndiqaphele ukuba ndazinto, kuba lonke olu lwazi ndithe ndalufumana belugqitha isityilelo esingcwele yintliziyo yalondo yalombakeleyo. Apha isibhalo sithi ulwazi luyakhukhumalisa kodwa uthando luyakha, kwaye ngenyaniso kungothando lwenyaniso. Inyaniso ililizwi likaThixo kwaye iyawuhlala injalo, kwaye siyazile inyaniso kwaye inyaniso isikhulule. Ngoku iNkosi yethu yathi nabanolandelayo mna akayi kushiyeka ebumnyameni kodwa uzoba nokukhanya bobomi. Ukukhanya bobomi, hayi nje ubomi kodwa ukukhanya kusebomini. Sikuvile ngokunjalo oku elizwini bubomi, umoya nobomi. Sizoba nokukhanya bobomi, khona ubomi obunintsi ungazifumanela. Asikudingi oko, sidinga ukukhanya ukuza ngelizwi likaThixo, ngesityhilelo selizwi likaThixo, ba elizwini kukhona ubomi. Kwaye xa libengezela ilizwi lishunyelwa kuthi ngoku kukhanyiswa isibane endaweni emnyama, lize ilizwi likaThixo libe sisibane ezinyaweni zethu. Ewe, bonke bangaba neBhayibhile kwaye banayo kodwa okunjalo be kumnyama ukuba kukho sithileyo. Yiloo nto ithe kumprofethi, apho kungekho mbono abantu batshabalana. UThixo uthe wakulungisa ukuze kwesi sigaba sokugqibela sesiprofetho sivunyelwe uba singene ngenyaniso kulo lonke ilizwi lobuprofethi. Nithi kuni, ingaba ayikhange ihambe ecaceni uya ecaceni, khange ihambe enyanisweni kuye enyanisweni. Ngoku singangqina uba inkosi ekhokela abangcwene bayo ngendlela emangalisayo uyaqinisekisa ukuba sinayo yonke into ebesiyidingayo. Kutheni? Ngoba uthembekile kwaye kwabaninzi abavuba unzima ncinci, mhlawumbi ngolungiselelo kamzana uBranham. Ungaba novuyo olulungileyo. Siya kubiza kancinci balunga ngaphezu koPetros noPaulos, kodwa uThixo soloko esebenzisa abantu kwaye xa ebasebenzisile. Kwaye ngenyaniso sijonge nendoda ethunywe ivela kuThixo, ungubani wena, ndingubani mna, uba singadlula lo meko. Khona umqolo omnye kwivangeli kaYohane kwisahluko sokuqala malunga noYohane umbhaptizi ithi ukuze bonke bakholwe ngaye. Loo nto ayiqhelekanga, bangababhali, bangabashumayeli, bangababingeleli. Njengombingeleli omkhulu ngesaqubhe khona indoda enye kwaye bonke bazawukholwa ngaye. Leyo yinto ke leyo enikumdla. Besinokuthi Thixo ubunokuthatha bayongamashumi asixhenxe okanye ikhule namashumi asixhenxe apha ngumntu nje omnye. Ngoku bonke becinga malunga nale ndoda inye inxibe iimpahla zenkamela ingadingi buse okanye ubisi. Kodwa kwakhona umprofeti wagxelwayo kwangaphambili eBhayibhileni kuIsaya isahluko samashumane umqolo wesithathu, Malaki isahluko sesithathu umqolo wokuqala, ukuzalisa kwesibhalo. Indoda ethunywe ivela kuThixo inomyalezo kaThixo ebantwini bathixo ngalaa mihla. Mandiyikutsho kwaye oku akokuvisa ubuhlungu umntu, kodwa ngenxa nje yenyaniso. Umzana uBranham yayingumprofethi owaxelwa kuxa elingaphambili nguThixo elizwini lakhe owayeza ukuza phambi kwemini enkulu eyoyikekayo yenkosi yakuza. UYohane zange axele unqophisi omdala kunjalo, kwaye iinkcukacha zange zinikwe. Zange kubhalwe ukuba kumele okanye yakubhaptiza. Funda kakuhle, kwakubhaliwe nje kuphela ukuba kumele alungise indlela, ewe, ahlise abanekratshi, aphakamise abazithobileyo. Ngokubhaliwe kuluka isahluko sokuqala, siyakhona ngeentliziyo zethu zonke ukuba ngembonakelo mbonakalo yentsike yomlilo omnye njengo kwakunjalo mihla kaYohane uMbhaptizi, ngokunjalo uSawule waba namava endleleni eya eDamasko, wava izwi lenkosi kuye. Kukangaphi apha izwi leza kumzana uBranham kubomi bakhe xa ndicinga ngako nje. Ngoko kugqobhozela ubumna bangaphakathi ukuba uThixo wanikela ngolungiselo olunjalo kwisizukulwana sethu. Ukuze uPaulos noPetros bathule umnqwazi, bakothulela umnqwazi oko.
Have you ever heard Billy Graham quote this text or any of the other evangelists?
Ngokuba babengenalo lungiselo olunjalo, ndiyazi kakuhle iBhayibheli uba ndikwazi ukucalula oku ngenyaniso kuyinyaniso akekho mnye kuphela usukela kumihla kaYesu Kristu owawuthi athathe Yohane sahluko seshumi nesine umqolo weshumi nesibini kuba kubhaliwe phaa inkosi yethu yathi imisebenzi endiyenzayo nani niyakuyenza kunye nemikhulu kunale niyakuyenza. Ingaba nakhe nava ngoBilly Graham funda lo mqolo okanye abanye abavangeli kulibali akho namnye owakhe wamelana nesibhalo. Indoda yayithunyuvela vela kuThixo yamisela ukuba iqinisekise ukuba esi sibhalo asiyikulahleka kodwa sozaliseka. Kwa into ezinkulu nditsho nento ezinkulu engaphezu koko abanye emva kwakhe bawucaphula la mxholo kumaHebhere sahlo seshumi nesithathu umqolo wesibhozo kodwa basicikida kakuhle la meko kwaye ngenyaniso akukho bantu batsha ebukumkanini bukaThixo. Umxholo usetyenzisiwe kodwa isigqibo siyasilela. Bathandekayo, masimbulele uThixo ngokuvela kwinzulu yentliziyo yethu ngayo nje osuku kwaye yanga konke ukuzendlala kuThixo kufike kuthi side sifikele ekuphumleni kunye noThixo kwaye kubhaliwe uba uThixo wafunga ngokwakhe uba sikungena ekuphumleni kwam kwaye kwafika isithembiso ukuba kusasele uphumlo lwabantu bakaThixo kwaye awo bafundayo bava kakuhle kule ntseni bazawube baqaphele uba kubhalwe ntoni kusaye isahlo samashumi amabini anesibhozo apho ithetha khona ngomoya ozakuza uba uThixo uzawuthetha nabantu ngazo ilwimi imilebe ethintithayo kwaye ithi kuko konke oku nalo uphumlo umntwana kaThixo uphumla nini na xa umoya ungcwele uthunyelwa phezu kwethu kwaye samkela ubungqina bukaThixo kuba okukholisa kuthi sithe samkelwa nguye satywinwa ngomoya ungcwele. Ngoko ndiza kuxelela uba kunjani ukutsho njengoba watsho uDavide kwindumiso ikhulu elinamashumi amathathu ananye uba ndiya kwiziphelo zehlabathi wena uphayana noba ndihlele sogweni isandla sakho siyandigcina phayana umntu uthe watywinwa ngumoya ongcwele ame ngentloko yakhe ayikhathaliseki loo nto uthixo uba naye ade asuke engakholweni afikele ekuboneni. Bakhona abantu abakholwayo namhlanje babasindisiwe ngomso balahlekile andikholwa oko ndiyakholwa bakhona usindiso lwanaphakathi kwaye siwamkela ubomi bungunaphakathi ukuze sibe nothixo ngonaphakathi. Udumo walubekwa kwigama lakhe elinokuqaqawuli ndicinga uba sinaso sonke isizathu soba siyibulele inkosi. Bendinecebo loba ndifunde izibhalo ezithile kwabaseKorinte ukuze ndiqhubeke nemfundiso kodwa ndicinga uba konele kule mpelaveki nje. Ndiyavuya nje enkosini ubukhona bakhe ukubakho kwakhe phakathi kwethu ukusondela kwakhe kuthi uthethile nathi iintliziyo zethu ziyavutha uba uthethe nathi kwayinto ayithethileyo iyinyaniso kwayinto ayithembisileyo ngokuqinisekileyo uza kuyigcina kuza kwenzeka. UThixo angenza yonke into kwaye kodwa kanako lophula ilizwi lakhe uyaliphaphela ilizwi lakhe khona ukuze azazikise mna ngenyaniso ndishiya le mihlangano ndifumane amandla. Ilizwi likaThixo lizwi eliqabisekileyo ngaba siqondile le ntshumayelo kakuhle ngabe icacile okwaneleyo ndiyakholwa okunjalo. into ethe yaphunyeleliswa ngalo uvakaliso ngoko umoya ngcwele nguwo okutshilayo kumntu ngamnye kodwa ndiyakholwa kuba becace ngokwaneleyo xa ndithe kuba kusekho okuncinci okufumana kuko thixo kwenza ngoba balo lwakhe umoya uyasifundisa ucacileyo ukuba silandele inyaniso singavuya sibe njani uba ngoku ekupheleni kwixesha lokugqibela lenceba ndiyathemba nonke ndayikholwa le nto ngenyaniso siphila kusulwana sokugqibela phambi kokubuya kwakristu andikho kwindawo wakekho umntu emhlabeni onokuthi kodwa kube nini na nkosi kodwa inye into endiyaziyo eqinisekileyo ubuya kwenkosi kusondele kakhulu usindisi wethu wathi xa nizibona zonke izinto zisitya intlawulelo nyusa ntlobo zenu ngoba intlawulelo yenu isondele uthe niyabona ndime emnyango ndinkqonkqoza zonke iinguqu zopolitiko zonke iinkqwithelo zonke izinyikimo kungekudala izawuba lityeli lentshona lonxwebe lentshona phana emelika yonke into seyishukunyisiwe yonke into ishukunyisiwe kwaye kubhaliwe kumnqophiso mdala nomnqophiso omtsha uba uthixo ufuna ashukumise izulu nomhlaba yonke into enokushukuma ishukume ngoku abangakholwayo bawucinga ngakoko noba abakholwa babekhona kodwa bacinga ngako bathetha ngayo i-ozone layer ngokunjalo isibhakabhaka nesimo sezulu kodwa thina siqhotyiswe ngamandla avela phezulu ngoku singaphatha umyalelo kathixo ngendlela efanelweyo kuthixo ndifuna uphila sibone imini apho ezinto zingafundwanga nje okanye kushunyelwe ngazo irhayela uphila ndibone nje imini apho sinobona ngamehlo ethu into uthixo yenzayo phambi kwethu siyavumelana phambi uba sibe namava nento ayenzayo phambi kwethu masibe namava ngento ayenzayo kuthi nangaphakathi kuthi nento ayiqalayo kuthi kuze ngoko asebenze ngathi kuye mbekho kuye uthixo somandla malibekho udumo imbeko uzuko nonqulo ngoku nangonaphakade amen. Masimeni sonke sibulele enkosini phambi uba senje njalo masiculeni sonke njengoko ndinjalo.
Whatever they may be, while all heads are bowed and all eyes are closed, and we remain in prayer, opening our hearts to God, and whoever has faith that the Lord is present and answers prayers and grants what we ask for, will you now raise your hands? Oh, God bless. Everywhere, God bless. God bless. Be assured.
Masithobeni inhloko zethu. Sheke sisemthandazweni. Ndiqinisekile. Bakhona abanye apha. Abanezicelo zomthandazo. Abanezidingo ezithile. Abathanda ukuzisa phambi kothixo noba yintoni. Ngoku zonke inhloko thotyiwe namehlo onke evaliwe sishiyeke sithule sivule iintliziyo zethu kuthixo nabanothe wasilela inkosi khona iphendule imithandazo yakusinika into esiyicelayo ungaphakamisa isandla sakho uthixo akusikelele yonke indawo uthixo anisikelele uthixo anisikelele
Do you believe with all
qiniseka
what is written
qiniseka
by his stripes
uba inkosi isinikile isithembiso sokuba isalisekise kuwe. Kubhaliwe, celani nophiwa, funani nofumana, qunquzani novulelwa. Kwa inkosi khona ngenyaniso ungakuva. Akakuthembisanga nje kuphela, ukhona. Kuzanike wonke umntu into ayidingayo. Ngaba kukhona abantu abagulayo ngokunjalo apha abathanda ukuchukunyiswa inkosi. Uyinyanga enkulu usenguye nanamhlanje. Phakamisa isandla sakho enkosi. Ngaba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke into ebhaliweyo ngamanxeba akhe saphiliswa. Ngokuqinisekileyo njengoba uYesu Kristu wafa emnqamlezweni eCalvary, umzimba wakhe wabethwa wahlatywa, ngokuqinisekileyo nathi siphilisiwe kubulwelwe bethu. Kwaye ngokuqinisekileyo njengoba igazi lakhe laphalala, sithe sahlangula ezonweni zethu, saxolelaniswa noThixo, sivakalisa usindiso olupheleleyo, ivangele pheleleyo yomphefumlo moya nomzimba. Inkosi ikhona ukuze ingqinele ilizwi layo kuthi nje ngelinyaniso. Haleluya. Mayidunyiswe luzukise igama lakhe elimangalisayo. Masicule njengoko ndinjalo nokholwa kuphela emva koko sithanda sonke. Jengo kondinjalo ndingena kokunye kodwi kazi lakhe lapha lala ngenxa yam. Yenu yandibiza iza kuye omva nagathi kondiyeza ndiyeza kholwa kuphe kholwa kuphe kholwa kuphe konke kuyenzeka kholwa kuphe kholwa kuphe kholwa kuphe konke kuyenzeka kholwa kuphe.
Through Golgotha
you
have paved a new living way
into
glory. As high priest, you enter the heavenly sanctuary with your own blood to intercede for us, and you continue to do so now, beloved Lord.
We Nkosi, Thixo Somandla, sihlangane apha ebukhoneni bakho, kwaye sizixela. Sicela ukuba wena ungcwele thina sifanele. Siyacela uba wena ugqibelele thina sicela impazamo Nkosi ethandekayo ngayo iGolgotha. Uthe walungisa indlela entsha yokuphila elizukweni njengombingelelo omkhulu. Uthe wangena kwingcwele yasemazulwini ngelelakho igazi ukuze usicama kushe, kwaye uyaqhubeka usenza njalo ngoku Nkosi ethandekayo. Siyangqina njengomhlanguli wethu, umsindisi, umphilisi, Nkosi yethu noThixo. Siyangqina kuba ilizwi lakho liyinyaniso. Siyakwamkela oko uthe wakufuna kuthi, kwaye kuzokwenzeka phakathi kwethu ukuba igama lenkosi liyawuzukiswa. kwaye ilizwi likaThixo liyawungqinelwa kwaye abantu bayakwamkela oko bakucelileyo ngokwesithembiso eso uThixo asinike sona. Nkosi ethandekayo, kugqityiwe, kwenzekile, siyakubulela ngako oku. Uthe wasindisa, uthe wahlangula, uthe waphilisa. Udumo nozuko kulo igama lakho elimangalisayo elingcwele likaYesu. Hallelujah. 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 Udumo kuye uThixo.